waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Juun ay tahay shan sanadka 2024, halka aad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinkaga imanaysa studiogaannu ku leenahay magaalada Melbourne. magacayguna waa Xasan Jaamac. wararka caawana waxaa ugu waaweyn dadka dhaca ama khiyaano nidaamka NDIS-ta oo looga digay in markaasi ciqaab adag la marin doono. maamulayaasha doorashada Hindiyana waxay xaqiijiyeen in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi uu markaasi mar saddexaad loo soo doortay inuu ra'iisul wasaare dalkaasi kasii noqdo. wararkaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. senatarad ka tirsan xisbiga Greenka Sarah Hanson Young ayaa sheegtay in qof kasta oo lagu helo inuu wax isdabamarin ku sameeyey nidaamka caymiska naafada ee NDIS-ka la yiraahdo in la mariyo ciqaabta ugu daran ee qofkaasu mutaysan karo. saraakiil ka tirsan hay-addan ayaa dhageysi sanadka u sheegay Isniintii in maxkamaduhu xataa ay kala gaari la'yihiin kaysaska tirada badan ee dadka isdaba marinaya ama khiyaanaya lacagaha nidaamkan NDIS. dadka NDIS-ta lagu caawiyo qaarkood ayaa sheegay in shirkadaha ama kuwa iyagu u shaqeeya ay wax isdaba mariyeen ayna ku khasbeen in lacag kaasha ay siiyaan. lacagahaas meelaha qaarkoodna la sheegay in dadkaasi ay ku gateen ama ay ku $20,000 ay ku bixiyeen fasax dibadda lagu aaday, 73,000 gawaari lagu iibsaday. Sarah Hanson Young ayaa Channel 9 u sheegtay in dadkaas wax isdaba marinaya ay ka faa'iideysanayaan dadka baahida u qaba nidaamka ee lagu caawiyo.
It's pretty off, frankly, and I think the book needs to be thrown at anyone who is
runtii waa wax laga yaqay qasada, ayay tiri. waxa ay ila tahay waa in dadkaas ciqaabta ugu daran la mariyo qof kasta oo xada ama khiyaano nidaamka NDIS. laakiin waxaan ka walaacsanahay, ayay tiri, waa in talaabo kasta oo dawladdu ay ku ciqaabayso dadkaas ay marmarsiinyo uga dhigato in lacagaha laga jaro dadka runtii u baahan, ayay tiri senataradu. 19,000 oo digaaga ayaa lagu wadaa in markaasi la dilo kadibna la tuuro, iyadoo xanuunka la yiraahdo hargab shimbireedku uu ku sii fidayo qaybo ka mid ah goobaha digaaga lagu dhaqo ee gobolkan Victoria. xanuunkaas ama hargabkaas ku hargab shimbireedka oo la yiraahdo avian influenza H7N3 ayaa laga helay markaasi goob ku taala koonfur galbeedka gobolkan Victoria. 80,000 oo digaaga ayaa la filayaa in la dilo markaasna la tuuro si looga hortago in caabuqaasi uu sii fido, taasoo khatar gelin karta, ayaa la yiri in digaaga ama ukunta digaaga laga helo dukaamada laga iibsado. tirada dhakhaatiirta bukaanada lacag la'aanta ama Medicare-ka ku dallaca ayaa kordhay, ayaa la yiri, wixii ka dambeeyay markii dhakhaatiirtaas ay dawladdu u sameysay lacago dheeraad oo ay ku dhiirigelinayso inaysan bukaanka lacaga jeebkooda ka qaadin. tirakoob cusub ayaa muujinaya in 500,000 oo dheeraad oo bukaanu ay dhakhaatiirtaasi ku arkeen nidaamka Medicare-ka ama bulk billing-ka waxa la yiraahdo ilaa November sanadkii la soo dhaafay, taasoo ah baa la yiri koror 3.7%. dhiirigelinta dhakhaatiirta ayaa ahayd in lacagaha Medicare-ka uu dhakhtarka siiyo marka uu bukaanka arko magaalooyinka waaweyn la kordhiyey 34%, halka magaalooyinka yaryarna 50% loo kordhiyey. wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Mark Butler ayaa Channel 9 u sheegay in dhakhaatiirtu ay ku tilmaameen dhiirigelintaasi loo sameeyey mid isbeddel weyn ku keentay nidaamkii ay u shaqeyn jireen.
And we are starting to see a rise in bulk billing. I mean, they're still early days, but in just...
waxaan aragnay, ayuu yiri, inay aad u korortay dhakhaatiirta dadka bukaanka lacag la'aanta ku arkayso oo isticmaalaysa nidaamka bulk billing-ka la yiraahdo. weli waa waqti hore, ayuu yiri, oo lama wada saadaalin karo, laakiin 7 bilood gudahood waxaan qabnaa, ayuu yiri, in 7 milyan oo bukaan dheeraada ay dhakhaatiirta kula kulmeen lacag la-aan oo aysan jeebkooda waxba ka bixin medicareka lagu dallacay, ayuu yiri wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee dalkan Australia. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda S B S. maamulayaasha doorashada India ayaa xaqiijiyey in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi lagu wado inuu muddo xileedkii saddexaad dalkaasi ku guuleysto. wuxuu hadda dalka ka talinayaa isagoo hogaaminaya xisbiga talada haya ee National Democratic Alliance, kadib markii uu lumiyey aqlabiyadii uu iskiis dalka wuxuu ku milaabay xisbigiisa oo keliya, taasoo ah markii ugu horreysay muddo 10 sano. hogaamiyahan oo 73 jir ayaa 10 sano xilka soo hayay, wuxuuna rajaynayaa inuu helo 400 oo ka mid a kuraasta baarlamaanka oo ka kooban 543, laakiin tirintii u dambeysay ayaa muujinaysa inuu heli doono kuraas aada uga yara 400 ee uu rajaynayay. ilaa iyo hadda oo saaka oo 4 ahayd, wararka ayaa sheegaya in xisbiga Modi ee b j b la yiraahdo uu haysto 204 kuraas una baahan yahay 272 ugu yaraan si aqlabiyad uu u helo oo iskiis uu markaasi xilka u hayn karo. madaxa guddiga doorashada India Rajiv Kumar ayaa sheegay in dhammaan nidaamka doorashada dalku uu u dhacay si aad u hagaagsan.
We have created a world record of 642 million proud
Indians. taariikh cusub oo adduunka ayaanu dhignay, buu yiri, iyadoo 642 million oo Hindiya ay si faraxsan markaas u codeeyeen. tanina dhammaanteen waqti taariikhiya ayay noo ahayd, ayuu yiri, iyo dalka gebi ahaanba. wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong ayaa sheegtay in Australia ay taageerayso hindisaha Mareykanka ee lagu doonayo in xabad joojin lagu dhexdhigo Israa'iil iyo Xamaas. dowladda Mareykanka ayaa hore ugu boorisay qaramada midoobay inay taageerto hindisahan madaxweynaha dalkaasi Mareykanka uu keenay Joe Biden oo lagu doonayo xabad joojin 3 wejile, taasoo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Gaza, dadka la haystana lagu sii daayo, sidoo kalena gargaar dheeraada loo diro goobtaasi. wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Miss Wong ayaa qoraal ay ku qortay barta bulshada ee X ee hore Twitterka loo dhihi jiray, waxa ay ku sheegtay in Australia ay la shaqaynayso dhammaan dalalka taageersan nabadda, ayna ku cadaadinayso dhinacyadu inay ku heshiiyaan shuruudaha xabad joojinta sida ugu dhaqsaha badan. Miss Wong ayaa sheegtay in dadka shacabka ee rayidka loo baahan yahay in la difaaco, sidoo kalena xaaladda bini-aadamnimada ee masiibada ah loo baahan yahay in wax laga qabto, dadka la haystana la sii daayo. waxay intaa ku dartay in dib u dhac dheeraada oo arrintan lagu sameeyay ay keenayso oo keliya in dad dheeraaduhu ay geeriyoodaan ama dhintaan. chinana waxay ka jawaabtay walaac ay Australia kasoo jeedisay ama kaga hadashay sanad guuradii 35-aad ee kasoo wareegtay xasuuqii Tiananmen Square ee magaalada Beijing. qoraal xalay kasoo baxay wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong ayaa lagu sheegay in Australia iyo beesha caalamku ay xasuusato dhacdadaasi masiibada ahayd iyo dadkii ku geeriyooday dhacdadaasi 4 June sanadkii 1989. waxayna ugu baaqday China inay joojiso caburinta ay ku hayso xorriyadul qowlka dadku inay kulmaan warbaahinta iyo bulshada rayidka, balse wasaaradda arrimaha dibadda China ayaa digniin soo saartay iyadoo uga digaysa qof kasta oo isticmaalaya waxa ay ugu yeertay qalalaasihii siyaasadeed ee dabayaaqadii 80-meeyadii, iyagoo marmarsiinyo uga dhiganaya inay ku weeraraan kuna caayaan China. arrimaha gudaha ee dalkaasina ku soo farageliyeen ayaa lagu yiri qoraalkaasi. saadaasha hawada Brito magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruurta 17 digrii bayna gaaraysaa. Sydneyna waa roobab marka dambe qaadaya iyo 19 digrii. halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 67 senti oo lacagta Mareykanka ah. like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.